Inawezekana walikutana Nairobi, ama inawezekana walikutana Dar es Salaam Mikocheni. Nini ambacho kiliwaunganisha? Basi leo tunakwenda kushuhudia hapa. Official, allow me to introduce to you for the very first time, Mr. and Mrs. Gasaya wako pale mlangoni, DJ Bugatti, drop it.
Tulipatana Bongo Mikocheni, kwa zangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh Mikocheni, kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko lonely? Jina ni gani akasema Zari? Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje? Taka moyo wangu we wake.